man thing, hit man thing, bad man thing, bad man thing. Kaulunga, bambili tatu mina funga. Hey, kaulunga, makeki kawa tatu nikipula.
Kipula.
Hey, kaulunga, bambili tatu mina funga. Kaulunga. Makeki kawa tatu nikipula.
Na kama rola, siezi kuwa tu tribal. Luga jo ni pesa, buda jo mini tribal. Inaside kwa keja na maina na daikol. Wanjiru enda kinyiwa na daikol. Na mindio mesi, hakuna pass, minafunga. Hakuna rambe, misi olunga. All welcome lakini si kwa chakula. Rada ni ma socialite, chorea jo machura. Iwa mada shiro pale wa bebe skilo. Zika shika zika nice suta dani zero. Hitman bad man kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Came a long way from dislikes and blue ticks. Tangu get a taco wakadai ku get kiss. Tuli get us sayi wana give peace. Wana die benga ni mechikuli kwa Netflix. Hey,
kaulunga bambili tatu minafunga. Hey, kaulunga makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga bambili tatu minafunga. Kaulunga makeki kawa tatu nikipula.
Kaulunga, eh, ni kaulunga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngazo wana wika. Senda fiti jigi fiti zina die. Wote wakipula popo sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki flow kinuka. Watu wana banjuka, wana shika ukuta. Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right, uwezi daka. Top shaker kila mtu anakata. Mina wache adi kipa amedata. Pull up with the gang we real don't dada. You can love it or you hate it don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki.
Kaulunga bambili tatu minafunga. Hey, kaulunga makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga,
kaulunga
bambili tatu minafunga.
Minafunga.
Kaulunga,
kaulunga
makeki kawa tatu nikipula.
Nafunga tu mabao, anadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafakulipa dao. Match kwenye beef kama pande ya jalipo. Wanafunika tu ngoma itabaki mmezikwa. Tingisha tu diaba usiokope kuzianika. Tupate kwa kiwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tu olunga nimekuja tu kufunga. Weka fiti mina dunga. Huyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Imebaki wa membao. Tarifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro. Nyo atiaji na wasoro. Itabaki mmeti. Weni mplay na pigwa zi. Dunga dunga kama B. Anapenda tuka D. Mina mpa double D. Toka doni hadi B.
Kaulunga bambili tatu minafunga. Hey, kaulunga makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaulunga bambili tatu minafunga. Kaulunga makeki kawa tatu nikipula. Pula.